zonke izinto ezinhle ezenzekile empilweni. Ungibekezelela konothando lokuqiniso. Yizo zonke izinto ezinhle ezenzekile empilweni. Darling, zonke izinto ezinhle ezenzekile empilweni. Darling, bengifisa uthando lwethu lufane nomphuma wena, kodwa lingashoni. Bengifisa uthando lwethu lufane nomphuma wena, kodwa lingashoni.
You know what I'm here, you know what I'm here.